Hapa kompeni kaya Coca-Cola na Pepsi. Wanaume kwa DM wako wrestling. Hadi wamefanya ndoa yangu iko messy sana. Mnataka sana manzi yangu. Mnakazana sana na ni mali yangu. Hawa watoto wa shule na wa babas wamechosha manzi yangu na kuomba namba. Juzi kula sembe na mboga kila mwezi. Tukisota tunakula mapenzi. Tukisota sana tunageuka wezi. Alisha sema hiyo life ya wezi.
Excuse ni hagama ni blister. Alirombosa nikashikwa na mablister. Disaster. Niko ndani ya bodelo pasa pasa. Potential wangu ni nas. Ananyekia water drip iko na shash. Na mbona ukiona miti una blush. After mechi tutacheza Candy Crush. Potential, potential. Unatingiza na tension. Potential, potential. Let me check your credentials.
Mande kutakuwa na ma lessons. Na mkuje na ma lesson. Excuse me, Atieno. Wewe, tukutane kesho. Of course, kutakuwa na kamnyweso. Ni lazima tufukuzi hizo mapepo. Ndani ya dera, hizo maneno zitingike na upepo. Potential.
Potential.